I oh my poor lover. Kapela ngakuthinti, kumbula le yimpi, izagila nengqindi, zaduma ngakithi. Kapela ngakuthinti, kumbula le yimpi, izagila nengqindi, zaduma ngakithi. Wena uzothijimile kanti we fana umncane uhlwamile uzongenzani. Thina masesifikile ngamaketanga sobe sinishaya hayi kancane. Wena uzothijimile kanti we fana umncane uhlwamile uzongenzani. Thina masesifikile ngamaketanga sobe sinishaya hayi kancane. Ay kancane, 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 ay kancane. Sobe sinishaya hayi kancane. Thina nintwana asidingani, asidingani, asidingani. Ay kancane, 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 ay kancane. Sobe sinishaya hayi kancane. Thina nintwana asidingani, asidingani, asidingani.
Banomncane ngicela ukhale endleleni ngoba manje ngeni kude ikutho lashaka nenkosi usenza ngakhona usenza ngakhona akajamile mbele kamanye amalembe ngokukhalipha lapho siphuma khona siphuma kwaZulu lapho eliguqubala khona phinde futhi duma izulu singena ngendlondlo sichasukile sikanunwabo imini umaqhuzi imini ungqongqoshe unongoloza ugeneral yena empini iqhuma ivolovo yakha amabhulethi ngehawu inxeba lensizwa ngilinemba ngumukhonto lapho engihamba khona ngihlezi ngiphethe isikhwili sami ugonya phansi bilikihle ikhilikide ufike isingiso hlale esenthini mina nginqwele ngizokuqulela ngenduku ngingene hostela ngihamba nezinkabi nezinkabikazi ungena kanjani empini ugqoke iskini jini ugezele eshaweni mina ngigezele emfuleni i-breakfast yam uphuthu no-fortis ma udlala u-tupac yoyo mina ngidlala umgqumeni
I can run, 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 I can run. So we sing shy, I can run. Nina nintwana asking run, asking run, asking run. I can run, 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 I can run. So we sing shy, I can run. Nina nintwana asking run, asking run, asking run.